Oh yeah.
Simplex Music.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yango wa misozi pa matama. Wangu waenda. Yango wa misozi pa matama. Wadiwa waenda. Waindi bikira sazandire. Amai waenda. Waye. Waindi tura shinganda paparefu. Baba waenda. Waye.